Yeah, yo, hey. Yo, yo, it's my homeboy, it's a team off. Give me just some pay. Phone to me, go and get me to splat to get my fans out here. DJ Pacheco, pull it up one more time. One of my gang. Grrrr, pa.
Hello.
One of my challenge.
Pacheco Mirundo.
Anime baki loli loli. Shazama, nafanya na kwama, na kuwaza wewe usiku kwa mchana. Jua liwakapo jumba galikizama, unanifanya na lose, unanifanya na lose. Oh, ongezema kama kuna apen, nini kina apen. Oh, basi ongezema nini kina apen, kila siku comprende.
Aina mana tena, hataki kuniona. Kwa vitu alivyofanya moyo unasonona. Mbona lipambana usiku mchana kulilinda penzi. Sasa napigwa na baridi, baridi. Amevunja viapo na ahadi. Mungu shahidi, shahidi. Siko sawa kabisa. Misko sawa, siko sawa, siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motuti ya pakita ndani mpenda. Siko sawa, siko sawa, siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motuti ya pakita ndani mpenda.
Animebaki loli loli.
Lakini ukaondoka sikutegemea. Bila kunyambia kutwa nalewa. Kila nikikumbuka ulonifanya.
Upweke unanifanya siku naiona wiki. Chakula kipiti wepweza maskuma wiki. Nimebakia mifupa mwili umekioka njiti. Geto palaliki go squeeze ya zifiti. Mama, kwa nini utupe doro? Nambia nguka soro man. Ndani sikuwa mtoro. Nombo siniache doro man.
Animebaki loli loli. Animebaki loli loli.
Buona! Buona.